Sunrise Music, baby.
Vicho box
leo amechezea sharubu za mgosi sana wafanya wafu.
Na pesa hakuna so hakuna tanga ndugu. Hadi chao anajikuna roundi hii kweli watatu. Walisema mitano tena dingi ndani ya Soweto.
Demokrasia
na vyama vingi leo wanaipigia punyeto. Hawaaminiki watawala na wanaharakati. Ndio maana ndike vesi kwa mkaji ya lami ya kondoa baba. Ili msivione vingi na msiaige haya mautundu muhuni. Nimekata ringi nkogeto na kuna. Na naa mshukuru Mungu kikubwa hai mwana kwetu na ukidaka fungu spendi.
Kwani duniani yetu
wakinywa mweki, kunywa vanto, kinywa henes, kunywa bapa. Utaumwa figo, utaumwa ini na wote tazikwa hapa.
That's what's up and now I'm pretty sure I'm pretty pure. Pure mathematic and now lyric poor. And this goes to all who are
fake MCs, whack MCs, and I can see and entertain that I know I like me.
Mwakojua kwa chalama ili akumbuke njia kurudi. Mwanamke wa kweli ni mama mzazi akiwa na mudi.
Sam limonga refa, mkidhani mtanipa stress. Round hii mechi inachezwa nyumbani uwanja wa Kinesi. I'm to boy, I'm po boy, I'm to toy, I'm go hoy.
Na mtasusa mkiwa hoy ni mnyakiusa na tanga boy.
Hapa Emmanuel, hapa Ibrahim, mwana Musa letanya bari kwa fimbo na ifimbo ndo inawarusha.
Hey, wana nitaje
Timba Biza shot it down. Please bring it back, my crown. One thing I gotta say, don't play around. You know when I'm in, what's going down. Big Papa, big things, mina control. Kila mchongo serious, yani show. Leta cargo, mina push, mina soccer do. Billionaire mindset, kama vile mo. That's how I go, wanataka my flow. Busy to be some more, to limit for sure. Yeah, I know that they don't know. Wako slow mo, hawafanyi kwa vitendo, they talking mo.
Mina push, man, I'm hustling. Iwe Monday, Friday, paka Sunday. Leta mchongo si chague, man, I'm riding. Nimekuja hapa town, miku soccer pay.
Yeah, mina soccer pay with soccer fame. Mikausho mikali, hata waki blame. Hawawezi kukompare, level ziko same. Busy legendary, uliza hata kila same. Kunilinganisha na watoto is a shame. Please my G, heshima iwekwe on my name. Hatufanani simple, walipo busy sipo. Kujuana sana mwiko, heshima ilipo niyao. Na bado jana bless hata masnichwa kitbania. Amani sana wanangu wote pale mjini Mbeya. Tanga pamoja upendo mwingi, Ibra na anajua. Na leo ndo ile siku jua limepatwa na jua. Na wa madogo kuto kudis kumbe sound happy. We been there, we done that, tutongeze sauti. Aina no heshima yenu wala hatuitaki. Wazazi wenu wanatambua na wanapiga saluti. Kuruti T. Ha!
Ha! Ha! Ha!
Ah.